exclusive from ZambianTunes.com.
Ndipo nankala zaka kulipe onitana sweetie. Yeah, I've never been in love before. Oh, codini no more. Am I alright? I would kill for the lovely life to feel how it feels to be loved, even for a day. Kukumbwa ni makumbwa ine, matikutingete wala ine. It's not fun anymore, I need to find kagela. Ngati uziba, mwamene ima kagela juni. Kaleza sunga kwa nise kunkala weka. Kunkala weka. Ina mwibeta, mwina tumbeta. Do vyompa vyompa, pacha kukazizi. Do vyompa vyompa, naine nifuna mbeta. Who would be my shield when the sun is burning hot? Who would be my umbrella when it's raining?
Masali wali nyalo kena yeni tokwa. Yaka nifali lato lavu maleni tokwa. Yaka inafaka ufi neke hanisoka. Nikutwe utokwa, kuliwani tokwa. Tahawaisu ni kuisi kubaisu. Baka tezi kulivele la muhaisu. Babi lae labona hala muhaisu. Ichilule hanizibi kuluka inakoye. Kuliweza sikamani nakoye. Koko uyinze kuliwayutwa pina ye. Come we fly together we can't lie. It's just a confidence hey, they are run shot. All I need is one shot.
Mwamene ima fekela juni. Kaleza sunga kwa nize kunkala weka. Kunkala weka. Imawena mwibeta, mwina tumbeta. Do vyomba vyomba, pasha kukazizi. Do vyomba vyomba, naende nifuna mbeta. Who would be my shield when the sun is burning hot? Who would be my umbrella when it's raining? When the sun is burning hot, who would be my umbrella when it's raining? Kaleza umoyo, suni wamiza. Ulibe romanzi, mutima wambua na nguwe. I need somebody to lean on,
Hawaii, nikuisi kubaisu. Baka tezi kulivele la muhaisu. Babi lae la vona hala muhaisu. Ichilule hanizibi kuluka inakoye. Kuliweza sikamani nakoye. Koko uyinze kuliwayutwa pina ye.
Ngati uziba, mwamene ima fekele juni. Kaleza sunga kwa nize kunkala weka. Kunkala weka. Imwamena mwibeta, mwina tumbeta. Do vyompa vyompa, pacha kukazizi. Do vyompa vyompa, naine nifuna mbeta. Who would be my shield when the sun is burning hot? Who would be my umbrella when it's raining? Who would be my shield when the sun is burning hot? Who would be my umbrella when it's raining?
DJ Neo loaded. Voila.
From ZambianTunes.com.